Jande Nay, Bandi Suleimana. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe. Miɗon canna on nder inde lamɗo Jomirawo Jom Jam. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde siriyaji men dow habaru mburdam kesam. Handen en jaha yeeso nder jande men nder dewtere bandi. En jangan sura 5:6. Nder suraji ɗi en nanan no Suleimana foɗir noppi himɓe dow jeenu e bahi maare. En jangan du kuje jeɗɗi nyiddiniɗe Allah. Aɗa andi kuje jeɗɗi nyiddiniɗe Allah na? Tinne kettine, on nanan kuje kewɗe ɗe Allah yiɗi e ɗe o wanyi. En nani nder siryaji bittiɗi ko kulal Jomirawo woni fuɗɗam andal. Seni aɗa yiɗi welude Allah e mbura nder andal, denne hettina faa woɗa haalaji Suleimana ɗi. Ema Allah haalda e ma, o holle seni no woodi kujje nder mburdam ma ɗe kanduɗa waylude.
Sura 5, kollitoje dow debbo jaayɗo. Ɓiyam, hakkilan hakkillo am, wuƴanan faama am noppi ma, gam keɓa taykaaki. Andal du wurto nder hunduko ma. Hunduko debbo jaayɗo no simtina njumri, haalaji makko no ɗemlira nebam, amma se hantoy o haɗa rok hano kahi, omo ɗeeɗa hano takubayki ɗemle ɗiɗi, haramayde koyɗe makko pa'i, teppe makko no pondi laahara, omo woɗɗi laawol mburdam, o hambakengol dey o anday. Joni, ɓiyam hettinam, ta waɗa haalaji am, waɗa laawol wuro makko. Ta ɓada dammugal hoggo makko, gam to a hokkundi maako ma woɓɓe, gam to a ɓuytu sabbungo ma, gam to mo wala yurmende bonnu mburdam ma, gam to jawdi ma faynu janamɓe, to jomdi ma naatu jungo mo a anda, heɓa to a uumu se wakkati ma yottake, tawa ɓandu ma fuu tappake, nyande mum a wi'an, kaari mi wanyino eltol, mi fanɗinino pelooje. Mi hettinaaki daande andinoɓe kam, mi salake haalaji janginoɓe kam. Joni saaru saami dow am, mi semti caka lenyol. Yaru ndiyam ɓunduma, ɓuloojam nder mayru tan woni ko haani. Ta jaɓu ɗam rufa dow laabi, ta accuɗam weccoo nokku fuu. Ɗam laato mardi ma an tam, a sendataa ɗam e woɓɓe. Ɗam laatane barke, mbelniraamo ɓanguɗaa nder cukaaku ma. Deka no ɓuri lella wodde, ngari makko ada hakkillo ma fuu, hidde makko soptina hoore ma faa abada. Ɓiyam, ɗume accanta debbo jaayɗo halake, ɗume memanta ɓandu makko, gam gite Jomirawo no dow laabi neɗɗo, omo eta gurti joomum, bonɗo no saaman nder ngayka mum, nder hakkeji makko o nangete, o maayam gam o salake eltol, o majjam gam bahimaare makko.
Sura 6, kollitoje dow bahimaare. Ɓiyam, se a deki nyamande banda dowma, se a hooƴi alkowal yoɓude nde, se hunduko ma wattima jungo, se haalaji ma nangima, nda ko ngaɗata gam coptoɗa, gam a saami nder jungo banda. Yah leysin hoorema, ngaroɗamo o yaafane, haɗu gite maɗa ɗoyngol. Ta fukka powta, hisin hoore ma tunnol hono lella, hono no fondu soptirto jungol hotoɗo.
An janɗo, yaato ñuuƴi, ndaaru no ɗum gollirta, ngaɗa hakkillo. Ñuuƴi ngala ardiiɗo, ngala maroowo, ngala hoorejo. Amma iɗi ciriyo nyanduuji majji nder ndungu, wakkati kettol iɗi kawra nyamdu majji. An janɗo, faande accata pukkundi, faande pinata an jiɗɗo ɗoyngol. Aɗa yiɗi ɗoyngol seɗɗa, curɓaaki seɗɗa, piilondirol juuɗe gam fukkaade. To, talkaaku e rafo no kippoto dowma, hano teetoowo e pasotooɗo.
Bonɗo no meereejo, fewre tan wurtoto hunduko makko. Majjinoowo gite. Kolliroowo koyɗe, cappartooɗo kolli. o laaba nder bernde makko ko boni tan o miloto omo ummina habdo to halkere no juhammo nde sankiti lawammo o ummata ko sam
kujje jeegom fa jeddi nyiddini yeso jomirawo kujje jeegom arande denni gite de darde yaware demgal penowal juude ittoje yonki mere mere bernde siriotonde sirri bondo teppere kargotonde tokka lawol bongul ciedantodo mo fewre hoytomu jedda berende woni kawrondirowo bandirabe
yam joga tilsinoje babama ta woppu janginol innama takude berne ma wakati fu filude e dane ma de dowete der yaduma de denete der powtirima se afini de tindinte gam tilsinoje no fitilla janginol no jaingol felore e eltol woni lawol burnda gam kakkiloda hore ma e debbo bondo mboddoda halaji pewdi debbo jaido ta sunemo gam wodde makko ta jabu piide gite makko gam debbo pijowo no wartirte hono ngoppito buru de goddo na tunna yonkima se neddo watti hite der jibamu kolte mum nangata na nase o yaabi do pette koyde makko mbulata na non dum latiranto te fowo de goddo memudo mo fu hisata kite gujjo mo famdintaake woni bujjudo gam hebbinde redum amma se o nangama o yoban dum de jeddi o hokkan jawdi wuro makko fu amma jeni dowo de goddo wala hakkillo giddo halkude yonki mum tan wadata dum piide e pamdinol samata do makko semtende makko iwata abada kiram no beidan tikkere goro debbo on wakati o yobtoto filla yurmende wala hunde fu faddata ko mo baase on hokki kokke o jabata
bandirabe ender do hande der jande meden dewtere bandi der ayaje de Suleiman windi kujje dudde do farrati gadowo jeenu gam dume se koy dum wodi sanne no wodi himbe dubbe handen bi obe ko jeenu wana gacce non gam yidde beldum ninon be bi'i ko dum nawnata ba goto amma Suleiman windi biyam hakkila hakkillo am wujana fama am noppima no en kaaja kettinode anda Suleiman e hala Allah amma wana hala duniyaru Suleiman windi jeni dowo de goddo wala hakkillo giddo halkude yonki mum tan wadata dum jenu no farrati neddo fuuga dowo jenu no bahima jenu no bonna pamral koreji lady e ko buri gada kujje de fu jenu no halka yonki mila fa woda do mum gida deka nanda e makko beldum Suleiman fodi noppi dudo kujje fere gom a famani de na Der sura jwego o aya go o yade joy o wii lato den aada libe e chede men. Kettine kaden.
Biyam, se adeki nyamande banda doma. Se ahoji alkohol yobu dende. Se hundu koma wati majungo. Se halajima nangima. Nda kongatata gam choptota. Gam asami nder jungo banda. Ya, leisin horema. Ngardaamo o yafane
no wodi neddo laato jeddudo walla minyiraabe e mawniraabe e bandiraabe amma no en kaaja du golleren e dottinga ko kakkiloden to en bonnu jawdi men yasin den accen der hoggo men gami dum wadda tal kaaku e tampiri hanono bandi fulbe bi'i to neddo sendu de hada hore mum der sura jeego o Aye jwego o yade sappo e go Suleiman fodi noppi kaden do jayre o windi ada hidi do yongol sedda churbaaki sedda pilondirol juude gam fukkade to tal kaaku e rafo no kippot do ma hano tetowo e pasotodo. Enfu eden andi ko jayere no wadda talakaku. Enen fulipe mbii. Dano todo hepata fui. Der sura jwego o aya sapu ili adi sapu ijoi, Suleimana fuodi nopi do chekitande umminowo habdo. Neto gato gache non wakati fu. Maidata e hapare bangu. Der aya sapu ijoi Suleimana windi. To, halkere no juhammo. Nde sankitela wammo. O ummata kwa sam. Jenu e labi bondi ingadata talakaku e halkere. Burnam irdan wela Allah. Suleimana windi der sura joy aya laso e go'o. Gita jomirawo no do labi neto. Omo eto gurti jomum. Allah no yi amburnam men. No o yi agolleji njenu gaditeti der chukka. Omo yi awakati mbuputen do tingaku men e chede men. Na jayre ko waddata talakaku der koreji men. Omo andi labi men fu e miloji perde men fu. Seni eden jidi mbure mburnam belo jam Allah. No enkaja toke labi mako. Kebinen terte e miloji men do kujje beldemo gamgite mako no domen. Der sura jwego o aye sapu e jwego o yade sapu e jwenay. Suleimana windi do kujje jeddi nyiddi nite yeso jomirawo. Ananite na ache ketinoten kaden.
Kujje jwego mfa jeddi nyiddi ni yeso jomirawo. Kujje jwego mfarande deni. Gite dendarte yaware. Demgal penowal. Jude itoje yonki mere mere. Bende siriotonde siri bondo. Tepere kargotonde toka lawul bungul. Chiedan todo mo feure hoi tomu. Jeda berende mwoni kaurondirowo bandirabe.
Nuwodi ayaje gom dunder deutere bandi kalno jeen ko alla wanyi e ku uhidi. Ache njangiden gere maje.
Tajabu tonyo tope mbegine. Tataku labi mape. Gam salibe jomirawo no nyiddini yeso makko imo yidi jadal dartibe fenobe no nyiddini yeso jomirawo imo welnira jogotobe amana sadaka bombe no nyiddini yeso jomirawo amma imo yidi du'a'u labube labi bombe no nyiddini yeso jomirawo imo yidi di dartibe kai miloji bondi no nyiddini yeso jomirawo halaji pewdi kai no belimo mauni tibe no nyiddini yeso jomirawo sikka fu wala be kitete gondindo mo aibe e aibudo dartido dido be fu no nyiddini yeso jomirawo
bandiraabe odon kula jomirawo odon jiddi buuram burdam belo jammo na denne ekkite andal Suleimana kettine podol noppi makko Achon kujje niddini de yeso Allah. To bandirabe, ko bawden halude ni handen. Midon jetta on ga wakati mo ngattudon gam hettina demin. Seni odon godi jamde do ko janguden handen. Bindene men do habaru burdam kesam. Suudu leterji go'o, bolum, bolum, jwego o, joy. Nyame, Niger. Allah barkin on. Milen wodirdo aya o gita jomirawo no do labi neddo omo eto gurti jomu